studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Alkamisare nogay tati lewru octobre hitande 2014 sappo jeddi yamri jabri kisilimaaji debbe jodon kidi studio tamani o sa miden tawa e der meson blanche presse bamako jottino no do kabaru di hande yo Oumar Waygal on compétito wiide dum won kaldale kawral putno gal to Alger to wakati joni o kangal darnama holita wiide gal wara fuditinde dum won le lewru novembre warordu kambe ciurobe dum be tongi dum fulede reji faabe jahabe jewto yodum kanko dum non ministre kuminido hakkune male leedele goddo no dirter Abdoulaye Diop holiti wiide ko tongay di reji di fa sed e ko mo weltido majjun sanne dum non dentengal balino dirter CMFPB be dubbe collectivité wakkati jono kambe ko buri fu haajede le hen dum won hono armée Mali o fu nabe le saha leedi meden di kambe yimbe le MNLA be kambe beltaki do hen fer fer sabi debbe collectivité ko tonga di reedi fa sette ko dum jabata ko no ko kambe ko mabbe be bihi le hen ko dum won sariyaaji keejene nokku mabbe mo no dirta azawaddo holi tan wede dum won cukalel pamarel ngel nyaaw dum woni jonte e bolaw sikita e mudum wiama jiija makko bamama o wakkati dan jiija da waddama do bomako do jababu ana hen okkede dum wolle kikida ko dentengal balle dum won sukabe won naabe jatta be do collectivité wakkati jona be ngada hejoji di fu be jaa hono be ciakirto dum won nyaaw jante e bola holi tan wede dum won sukabe roobe be loje woni e mudum be dubbe en kanyu en gon ko keptano jengire l'école fano jidiri on projet darnama do bomako do beta ko fo faabo be sukabe holi tan wede do mali do sa jeyi ko puti ko foti dum woni million e udnaaji teme di de debbe sapo bi adama kanyen loje woni e mudum sakiraabe bismillah mo do heedade onno birmi onno kabaru di puddirtano dum woni kaldale kawral puddo ngal to Alger to wakkati joni o kangal darnama holi tan weddu e ngal hanni fuddittinde dum woni le lewru novembre warorndu kambe dum wonon yimbe le ciurobe hakkune mali kanyo gube gonde tonde be tongi dum fuli direji kede ko Ousma Diko halni on do hen
ko rewruntinobe kawre e kalki holi tama hejabe be fu le kaldal balle didi nelabe puddi yewde ngalure Algerie de alkamisare de do yoga haltanan be gollidata yoga du holi tan elbe dum wattu on wadam fa hakkila jiida le kaldal de jiide ngadam fa monfu beede hen hakkilo mudun fa rewrintino beedu keba do tuugo se monfu fewji golle mu luttondirbe tortondira kase Alger le lewru novembre nu monfu totam miijomu rewrintino be fa kambe du tonga ko lato kawral duumingal
dum won non kanko ministre kuminda hakkunde male leedele goddo Abdoulaye Diop holiti wiide ko tongale direji di fa sette yo ko kanko weltiki le hen sabi dum holiti wiide hono dum won non halaji kalaaji le hen illa arandi fuddi garan dum woni reweede ton o halde dum woni hejaabe amen gombe faato Alger to noddirte Moussa Camara kanye fo Moussa Sidy Bé kede ko Ousmane Diko faccintini on
ko wawi nadde jettata fin le dewtere nde e hakkillam nde laatike tuugorgal lobbal fa kaldal waɗa fa yaare yesso ɗum miɗen gikkani ko yaawi heɓde kawral tafin mi yetti fa sanne noone lobbo dewtere nde yo ɗum dewtere nde yeddali feyi dabareji ɓamanoɗi adan ɗi ko huɓɓino hoore mali e malinkoɓe ko président IBK yaggini hono gootumbako mali dinaji muɗum e ndimako muɗum ɗum fu naati e jete le bindi dewtere nde
wakkati dum won hono farde mabbe yaade kambe yimbe le MNLA be holitama wiyede kambe be bi hono ko tonga e dereji di ko dum wana ko weli fe ko anni hono settede le dereji di ko jatti kanko jedo kabaruji MNLA no dirte do Moussa Aga Charotto mano holiti wiide sabide dum rewata dum wonono kambe ko mabbe ko be kaaja ko be kuliti wiide seriyaji heejene nokku mabbe dum woni mabbe no dirta aza wadde kambe ko mabbe o kede ko barke sisi faccintini on
nous pensons que c'est un
mede mila wiide ndudo talkuru firtita fey sedan yelaji di men ganno le jonde arandernde e bangal kaldale kawrangal jiteta yelaji di fey sedan le tarkurdu avien honode jabaka ni dun sabi bini so men darde ciurobe dental leede adna be be dokka men wattu sedan fa men ƴewto hakkillaji amen di men jangito talkurdu fa men paama ko ndu sawi menen ko men dardu no men tottite koy amen ko dun yaltititta fey le talkurdu menen sallandi ke men hono tottude aza wad hore mudun dun tan wawi latade sababu waddude jam e deejere le mali
pe la stabilite o mali
dum won dentengal balino dirtel CMFPB be collectivité kambe be beltiki dum won dati jaltinaade len ka kanko maître touré o ko collectivité len wakkati jono o mo yidi hono armée Mali o nabe le saha leedi meden di fo e mangal mudu kede ko barke sisi faccintini on
partiellement
le jabuji arandeji di meden belti hen fa sanne ka men garan men gada yelaji goddi ko yata yeso ko men garta fa men kollita ciurobe dental leede aduna be di yelaji ngoni hono bangal ndenagu sabi de meden jeli armée o dako nokku fuudo jagnolol mali haadi dun tan wawi latade sababu waddude yirwere e jam e deejere le leedi meden di armée o dako yo nokkuje de fu pelle de dun fa boobe be dokkondira juude fa be gadda jam e deejere le nokkuje de fur denno meden mila dun yo hunde hande wadede le wattu jawdo arme o yaha ton pelle de dun fa bobbe be dokkondira juude fa arme o hebano dakoro fa gasa be denta be dena region ngaji di
sekiraabe don bay neltirdi mi joji modo dum woni hello amen bemal ande ko be noddirta face Facebook go
tamani
honno kalnirmi o ilarande kanko cukulil pamaril cikkitaado yalla dum woni jonti e bola ane makko to kayto wolitam wi amako bamama fa dum waddam hono do bamako do jaati ka ko be garato wolitindi le hebe koliti wiide du jaabobuji di ngaran hokkede dum woni le kikida ko hono yimbe battibe mo be ka fu wakkati jona wala fu hono mo jidja mum bama kay nyaw e bola o fa hande en keddoto le makko dum woni hono walde dum woni sukabe ngotnaabe jaati do mali do be koliti wiide kambe be jaltinan le hen datti be kokka yimbe be du hakkilaji le hebe jaa hono be cakkirto dum woni hono jonti e bola de kanko horejo walde de jatt noddirteedo Sori Ibrahim Traore o holliti wiide wakkati jonoobe ngadi heejo golliji funoobe ngatta fa paabo dum won hono neddo fu njiyaado tawede jonte e bola ana e muudo o yowtidi dum woni hono neddaame o jatti Mohammed Al-Maymoud kede Ousmane Dikko
epidemie kan yade
se nyawraabe heewbe safar mu woni ko humanité yo andube nyawbo daranto dum joini go hakkilo e nattinde le yimbe nyawbe na santanaabe dum fewjete ko hono gollirde amde daranto dum kalde e jama pamina sakiraabe sikkitaabe ani chomi nyaw odu se tay nyaw o fenike du jomu latoto ciddal denno kana jomu walle no hakkilo mun jodoro fannata e yimbe so asikitaama tan yimbe fu cela e maada yo don woni ko buri fu bonde e kutte nyaw ebola o
vraiment de la maladie a virus ebola
sukabe dum won hollama wiyede dum won sukabe roobe lojjaabe woni e mudu hollama wiyede dum won sukabe roobe lojjaabe gombe le malibe a tawane hewbe mabbe njata jangoyde l'école fi ay projet won gada do hande do bamako do jati ngaro wallude do be sukabe do bamako do holi tan wiyede sa ji mali fu e mangal mudu ko foti millions didi e ujnaaji temedidi de debbe sappo bi adama kanyen gon lojjaabe le nokku mede o kanko dum non noddirteedo Mukhtar Baho yo horejo dum won hono yimbe le tawabe nyakube gombe le leedi meden di fu o yotide Imran Akilu Mayga kede ko Ousmane Dikko faccenti non
si on parle de
ala na hewtere nokku haalama fu yo yimbe lojaabe buri wembaade rewbe buri fu sullude majjun ko buri hewde fu lojaabe ana kettina sera sukaabe rewbe lojaabe woni be jama buri fu siddaade hettinde sera fawarde en gollirde mahiran niidu jaafinataabe hewtude do be yidi yaade heejo di fu njaadata en lojaabe gorrini mobilaji adoji be diidu yo nona ka non dum fu ana e ko handi jande mabbe l'école sukaabe rewbe mabbe kanyi e lojaabe fu ana ngone do tidi odo projet yo bamako do fudirta sakitito huba leedi ndifu
grand plus national
dum won dentengal balle humini hakkeji yimbe le gollobe le nokku noddirtebe noddirtebe INTM holli tam wiyede kaldale kawrangal fuditi hakkuno mabbe kambe dum woni laamo o ka wakkati joni o holla ka fu wono kabaru nyiburo wiide dum woni do dum be kaldina do dum be kaldi ka ko darta fa laato hakkuno mabbe dum woni on kaldal mum be le nimre dum woni hono ko wiabe buyta cogono kurangaaji din gori le leedi meden di ko sekira wakkati joni en jahan jewen yalla hobu ni le réseau ngaji men di to kidal tobe kolitiwide kanko dun horeje ha shia noddirtel algabas ag intala o noddi jama o fa hew o wi be jaha dun wonto firude mabbe ballon to wolita weddu be jaltini to kaborde mabbe bonde e be gonde tirude yade do ka wakkati joni ko yimbe le cedi be kolitiwide ton dun won hono yimbe le serve yimbe le noddirtebe barkande an gonde diwnude ton diwoji mu en di do tagal mudé jaranto jeneto holitama wiyede to jeneto be balliri dum wonono dogotorore gonde to sofara to de hono dum won kibaru podde fa kewi dem podde do kolitam wiyede gal musadaji ko watta e mudan ya fa udnay tem dere debbe sa pay dum walla hono yimbe tawabe nyobe gombe le dum won laamu sofara o fuf tagal mudé mbirfitito fa do kulikoro do holitam wiyede dum won tonuji ma gor ko yaltina do kulikoro do ya fa udnaji tem dere debbe sa puton dum yaltina le hitani kande ay o kabaro hokkama dum woni bete hande to kulikoro to tagal mudu e mbirfitito faato sigaso to holita wede o nyalomo yo keejaado fa yimbe futtino lotiro dum woni juude mu e sabunde fa kebe non dentiro dum woni nyawuji goddi kasena anton micite den wiide dum wonono sigaso jaate hoode mudana heerindiri dum woni dum wonto gine toto nyaw jonte ebola o gonto to burem to du ko nandi e mudum jati wat ton sabde hono sukabe dum woni jangobe l'école be ton dubbe kollama wiyede nobbe ngatta fu yella be dum woni be lotire juude mabbe sabunde wakkati fu fa be kebo hono fati nyawuji goddi kasena anton nangabe hono dum woni yaade hono nyaw jonte e bola ko nange e mudum hollitama wiyede du be beedama dum woni hono hollitama wiyede du hono école ngay goddi kasena anton du goddi laamu burem o di golleji ngadama ton tagal mudé garanti minirde dum won hono le laamu segudo holita wedo hono sukabe jangobe ton l'école lycée ngaydé be ngaddi ton murtere be collectivité dum wonon laawi njohoji fa l'école mabbe ti din laawi woni ko moddabe collectivité dum so dabareji keba kale din laawi kambe be jokkiti ton murtere mabbe de ka fa hande wala fu ko laamu haali le hen tafen sekirabe wakkati jono min joti on sane hedade studio tamani ono tiyabo wassalam